wetty.
Moto sound.
Well, it's the Ugandan property. Power UG.
Bow, wow, wow.
Aki.
Njagala kuwalira sewalira. Nekwata kubisubye nomparula. Amanyi gumu kwano gantagaza. Ondi kumutima kweto nyigiza.
Kwa waja kafuse no katekamu. Ebintu byo mukwano nebinyumamu. Kayimba kamu kwano jatuzinemu. Abafere balavu tibalumemu. Nyambura.
Kugereza kumotoka zirize bayogera kapyata. Hiye, bamenyo mutima siri badira. Tebandaga ko walai siri badira. Bali bashumanga bankaliza. Na nyiga nyo chovula bamba wala. Ati baby chensaba.
Kuba kabanga, jagala tukubwe wabiri kuno kubamba. Era kati kuno kulanga, wendi musanga na ye wakukuba miranga.
Kwe waja kafuse no katekamu. Ebintu byo mukwano nebinyumamu. Kayimba kamukwano jatuzinemu. Abafere balavu chibalumemu.